Jesus, you are my strength. I give my life away to you. Use me, Lord, in how you like. Wena nguvu yangu Bwana. Hakuna wakunipa nguvu ila ni wewe tu. Kwenye hali zote, kwenye maisha yangu yote Bwana. Pale ninapoona ninashindwa, ninapozungukwa na maadui, wewe ni ngome yangu wakati wote. Nimekukimbilia wewe ili nisiaibike milele yote, nikae kwako daima. Maana wewe ni nguvu yangu, unaishi ndani yangu.
Ni mengi sana Bwana yanatokea, yaliyo magumu katika hii dunia. Wengine wanalia, wengine wanacheka.
Kwa hali zote Baba, mimi siogopi, sifadhaiki maana upamoja nami. Nikiishi wangu